fuka tetwali na busibu okumanya to haino mukwa kana kakeje tukagabana ebyenyanje byetwafuba numubyawera netutunda nokutunda mama naye atingabana yatuvira mukwa ukana ao
embera ya sete buli omwe mwisa mwe
abamuzongera baganta abalala zongera paula abasagaranga musinonya mucha sifuna mbakamba naye musabanga nyone zibareka mwako Santero moto lisi sinkana Evi gambo vive vitono Kumama nyochi manyi titwe manyi Evi aliwo wate vi aliwo Na yekuluwe chisawe chetulimu Jangara twewe chitiba Kubatuli indabiru wa mweli ya balala
Embera ya sete mwile mwe mwisa mwe
Aba muzonge la bagata Aba lala zonge la paula
Aba sagaranga musinonya mucha sifuna mbakamba
Musabanga nyone zibareka mwako Abagamba ndi mubi Bose balenya kuba badumirwa njala Balira bange kubu Nebayinza okufuna ekyokulya Abantu baukana naye bonna ne basigala nga batambula Ngoga matambula mponyera Naye nebaza nti kyatambula Oh 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 Aha Oh 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 Aha Obulwadde bw'okwegulumiza Bwakobya sitaani mukulu Omugagga nga mukakamu Nebasinga bamutuulira Omukozi ow'obwongo obutono Apimira ku baliraanwa obugagga bwe Ne mu kikolo ekyo kyakigwagwa Obalanga by'olina nabyo obuzaayo
Embeera ya sente buli omwe mwisa mwe
Abamuzongera bagata Abalala zongera paula
Abasagaranga musinonya mucha sifuna mbakamba
Naye musabanga nyone zibareka mwako Come on.